Hear the word and renew your life on 657 AM.
Ke dumedisa ba America fela ba radio pulpit le bitso le matla le pholo sala morena Jesu Kriste. Re dumedisa ke moruti masengi mo mosong wa kacheno. Ke rata re lebela le foko la modimo mo ba kurente ba ntla, khaolo ke ntla. Re ba la verse 30 fela. Here e fumane yone ba la ka tsela e. Ere me ke ka ona. Fa lona lo le mo go Kriste Jesu. Yo modimo o more diretseng botlhale le tshiamo le boitshepo le kgololo. Morena a tlhonofatse palo ya lefoko la gae. Amen. Mo mamedi a rategang ke rata gore re lebelela kganke e mo letsatsing la kajeno ya the fourfold work of Christ, ditiro tsa morena Jesu Kriste tseo modimo a re diretseng tsona, a re fileng morena Jesu ra tla dietse a gatse sefapanong. Kgaolo e re e balang e bolela ka botlhale gore go ne go na le batho ba ne ba ganetsa ba ganetsana le moapostola Paulus ka yona ga ba bolelela ka lefu la morena Jesu. Ga bala verse 18 e re gonne thuto ya sefapano ba ba šwang ke botlaela mme go ba ba dumelang ke maatla a Modimo a pholosa. Jaanong re bala ka tiro e morena Jesu a editseng gore batho ba ne ba na le probleme, lefatshe le lotlhe le ne la na le probleme ya sebe, ba ne ba sa kgone go boelana le Modimo. Yaanong Modimo a etsa plane ya gore a tlise Kriste mo lefatsheng gore a tla tshwane le bona, a belego tshwana le bona, a bue puo tse ba di buang, a tsamaye mo di-strateng tse ba di tsamayang. Yaanong mo re balang mo teng Bibele re bontsha gore Paulus a feleletsa kgaolo ya ntlha, o bua ka taba ya gore morena Jesu ke botlhale ba rona. Modimo o mo etsitse gore e be botlhale ba rona, e leng gore re kgone gore re itse gore botlhale ba lefatshe le botlhale ba Modimo ga di tshwane. And then botlhale bo Modimo a re fileng bona bo ke ba gore re kgone go tlhaloganya dilo tsa semowa, re tse supernatural, because botlhale ba nama ke bo natural. And Bible e re bontsha gape mo gore go na le righteousness toko eo tshiamo e Modimo a re fang yona. Lentswe la Modimo le re Modimo o tsere maleo a rena otlhe a bea mo morena Jesu o neng a sa itse sebe, gore ka morena Jesu rena a exchange dibi tsa rona go se siame ga rona ka morena Jesu gore tletle re kgone re be ba siame ka ntlha ya gae. Na lefoko la Modimo le re bontsha mo gape ka sanctification e leng tsela ya go etsa motho gore a be ya halalelang, a be ya boitshepo go ya ka Modimo, ke plane ya Modimo e. And then lentswe la Modimo le be le bolela gape le ka redemption e leng kgololo. Now mo re badileng mo teng mo, Modimo re fa botlhale gore a re le moheng gore re le batho gore ke ke ra kgona go etsa go tlhaloganya dilo tsa semowa re sena botlhale ba Modimo. We must recognize that, and then we must believe that we must put our trust in Christ, and then Modimo tlo kgona gore ka botlhale bola ba morena Jesu re kgone go itse dilo tsa Modimo le go di tlhaloganya, ka gore ke ko re tswang ko teng, re tlhodilwe re tswa go Modimo. Adam o ne e le the son of God. Now this wisdom guides us in our decision making le go utlwisisa boammaaruri. And lefoko la Modimo le re bontsha ka righteousness e leng tshiamo eo Modimo a re fang yona. Bebele re ga gona yaka kgona go bona Modimo ge a sena tshiamo. We understand that Christ's righteousness imputed to us, Modimo re file bona toko ena ya morena Jesu, making us acceptable to God. Righteousness ya morena Jesu e re etsa gore re kgone gore Modimo a re amogele. Le ge re rapela, dithapelo tsa rona di kgone gore di fitlhe ko Modimong di arabege. And lefoko la Modimo le re bontsha gape le ka taba ya sanctification. Sanctification ke taba e leng gore it's a process ye motho Modimo a transformang maphelo a rona. Bophelo ba ga bo se transformed o ke ke wa kgona gore o utlwisitse dilo tsa Modimo, ko ke wa kgona go tsamaya go ya ka mo Modimo a batlang ka teng. O ke Modimo moya o halang a ke ke a kgona gore a dirisane le wena. Now lefoko la Modimo le re bontsha mo le re o re file sanctification e leng golokafatswa go etsa ba ba boitshepo, the transformation, go transforma maphelo a rona gore a tle tla kgona gore a boele It's God's purpose for rebe set apart. Both of our redumela mo morana Jesu. Both of our redumela mo mudimu. Rebe batho ba kete healing. Rebe batho ba halalela. Baba leng holy. And then le fukala mulu re bontsha gape ka redemption e leng kololo re kololo ka madi a morena Jesu motho bele kwa a bebele tlhalosa gore ana le dithogako, and from those curses you cannot get out of curses without the blood of Jesus Christ. Now le ntsola mulu le tlhalosetsa ka kololo mo re modimo wa go golola o yetsa gore o be ya leng free o tswe mo bondaging o tswe mo bokgobeng ba sebe le lefu go tshaba lefu o tswe mo bokgobeng ba dithogako tsa family fela bjalo bo botlhe re ne re tshwana re le mo tseleng ya lefu re latlhegile bo botlhe modimo a re golola. Re ka lebelela ka Paulose sana our example ya rona gore Paulose o ne a bolaya batho o ne a badile bebele mane a sa tlosise dilo tse lefoko la modimo le tlhalosa le re go fitlhelela modimo a mo transforma bophelo wa ya se Paulose fela lefoko la modimo le tlhalosa le re mora wa letlhaswa e ne e le o mongwe wa batho ba ba ileng a tsamaile a itirela a iphelela ka mokgwa a batlang ka teng mara lefoko la modimo le tlhalosa le re a itharabologelwa a boela go modimo a re ko ntlong ya rara go na le dijo go na le dilo tse tsotlhe nna ke a šwa ka tlala and then dilo tse tsotlhe tse re di badileng tse di re busetswa mo restoration modimo wa re restora o re fa dilo tso tsotlhetse leng gore re re na le tsona o tlholetse re tle re be le tsona ke rata rapela le wena mo mamedi a rata ha modimo hlono fatsa ngwana hao me mo transforme bophelo ba hae a itse gore gona le botlhale bo botswang ho wena bo seng ba lefatshe le gona le hape modimo wa rona ya lokileng sanctification gona le toko modimo wa rona lokileng and gona le kgololo ke a rapela tsotso tlhokile kopa ka lebitso la morena Jesu. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.